Double digit. Jack Master. Gwen. Cowboys in the house. Marcella. Cowboys in the house. Marcella. Come on. Cowboys. Marcella.
Ten baby Marcella. Ten baby no kamate mahela.
Marcella.
Ten baby Marcella. Ten baby no kamate mahela.
Marcella.
Ten baby Marcella. Nikamate mahela.
Mtoto kiume najituma na nguvu tena jasiri, hata shule sikusoma sikuwa na hela swa kiliso. Nipe dili mbili kilo alfajiri, then usinipe zaidi ya wiki mbili, sipo nyono jue nshatamba nshasafiri yae. Niko mbele minasaka mahela. Nipendili mpendili Marcella, nipendili minkamate mahela. Cheke, tabaze tunza vichocho roni. Usishangae tukishindia komoni. Tunapenda sana mawama champagne, lakini ndo vile tena tuna mahela. Tunatamani mami sese kumwaga, ni mapiza mabaga na mazaga mazaga. Ile ndo vile tena tuna mahela, lenye makobyo ameshindia mapela. Tumekondia na kamili jo misumari, tunajua kuwa mwili wa ujengi kwa tofali. Bari gari wa maragi ya pizza pepperoni, au kitu cha beef then mixa makaroni. Inapendeza, ni mambo tu ya feza. Full diet ni muhimu ipatikane kwa meza. So, nye mnasemaje Marcella, tusake didi tukamate mahela. Right,
Marcella.
Ten didi Marcella, ten didi nukamate mahela.
Marcella.
Ten didi Marcella, ten didi nukamate mahela.
Marcella.
Ten didi Marcella,
ten
didi nukamate mahela.
Marcella.
Ten didi Marcella, ten didi nukamate mahela.
Hata mfanya dili ipi, naona kama vile zote zilipi yani. Nishamu wame kufanya muziki, kuja 41 night anataka mahela. Nimesha choka haya maisha mtani, office maskani, breakfast mjani. Bakati kichwa kina waza mamilion, vipi nita ride na mamaji ya stallion. So kila kona ya mtaa, weji mix figure dili 1-2-1-2 the 5-6. Ikuzekana unapigi atafix, hacha woga wakulala shiki kituo cha polisi. Bila mapene jua mengi utamisi, achia mbali na zima jinga kabisa. Ni mwenye mtu flan wa machicks, dip in top wa miss bila kuona mahela. So Vincent kama 50-50, kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti. So ni mnasemaje Marcella, tusake dili tutadaka mahela.
Marcella.
Pendi mpendi li Marcella, mfeli kamate mahela.
Marcella.
Pendi mpendi li Marcella, mfeli kamate mahela.
Marcella.
Pendi li Marcella,
mfeli
kamate mahela.
Cheki Freddy, bobo waziri au mwanangu zizu sijui nani anipedili. Tena iwe moja tu yenye akili, ya kulala maskini na kuamka tajiri. Nipendili na mitoe mashairi yenye akili, ili wenye sigiri wote wakiri. Na kabla vocals ni smoke kabob mali, kisha ntoyo rhymes in your soon kali ka lift vali. Nobody copy sky screams about racer, ni make more money, more dough, more pesa. Na liyo zwisha wa
your boss will tell you,
kesho wapange foleni kuja kugombea meneja. Nasa nipenda ndo waziri chukiela, dada zao kwenye kona si to watch up on be a hollow.
Do it.
I'm messing my Marcella and that way out nigga put some hella. Nipendi.
Nipendi li Marcella, nipendi kamate mahela.
Marcella.
Nipendi li Marcella, nipendi kamate mahela.
Marcella.
Nipendi li Marcella,
nipendi
kamate mahela.
Marcella.